Break it down for me, homeboy.
DJ Blessing in the mix.
Akakanguna nikamali au maremare. Nikamali au maremare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali au maremare. Nikamali au maremare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Mami we ni mali siyo maremare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nishamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
nyendete kigosho.
Nyeke man
karedio la shoro.
Nyeke man, nyeke man.
Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Everywhere I go, everywhere I go. Nianzie buru buru hamza inako. Hasla na saka mkwanja sina do. Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Oh, do you wanna miss now? Let me chana hardcore.
These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stim we bande, give them another ghetto ande. These streets we bande, give them another ghetto ande. Stim stim we bande, give them another ghetto ande.
Jipanga ninyoe, akili nywele sina taban kikoe. They want to spoil, they lot employ. Them kicks me tight,
kanshansi floy.
Atana dawa sinyoe, oh, atana panga sinyoe.
DJ Blessing in the mix.
Love that to go fair, ya captain na hoy.
These streets we ban them, yeah.
Another get up, another get up.
Wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Mluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Kwa mdomo ni mejaza machewing gum na gut. Mashori wakicheza ma ping pong na ass. Mavela tunazimosha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, mina penda that ass.
That ass ina bounce marvelous. Usiweke back, mina penda ukirivers.
Leta ma drinks na makoro. Kama na bleki basi wacha de mado. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, kama taki pigwa mbo. Wacha kalale guest room na magodo. Ro, mamazi wanataka niende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sizi clash, clash.
Miuya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bash.
Kama huna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama huna kana mama yako, usikuja
hapa. DJ Blessing in the mix.
Kana mama yako. Kama huna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama huna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone girl
nataka leo tandress nipunguzie stress mjulu bang bend bend niku bang bang Alejandro chief inspector nipo zako nazinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mavela tunepuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako
Nineje bado just get yati Tingishizo mara mati yati yati Mikono juko napenda mati yati yati Right, left, ati yati Kwanineje bado just get yati Tingishizo mara mati yati yati Mikono juko napenda mati yati yati Right, left, ati yati Sinapenda vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rada nisha soma Ba, kwa bona tuona eh madini kuwezuliza swali mutu hapa kila mtu ako na kutu shika wako mimi shike wangu mtu eh acha kipusa basi mimi kubusu atika mtuzi toke tu dance at the shoke na usiogope mdogo tuziondoke mkate nsake and pardon chote na ihadi koste niwasha ni note na kuwa gafete tuende tuendete shaka mashete jibambe sitete si leo ni siku yako mami kama tukawa toke twa kule kingwai na bado kinijenga stabak tati kwani nete bado just get tati tingishizo mara mati tati mikono juko napenda mati tati right left tati kwani nete bado just get tati tingishizo mara mati tati mikono juko napenda mati tati
hit man wa bebe skilo wa bebe waskia 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 wa bebe suji bebe demi yangu anadai tu matembe niko fete nimejisete amejibeba usimuweke niko isko mabiz na manjege wako ona amejibeba ako fine sura nzuri amevai kweli nini uko high piga mushu kue high ukiweza toa kutu uzirai ukimwaga sikia fine kazi safi inadai watoto wawili tunadai njoki nduta na wamai kwa nini uko fine jangreto walai uko maji haidai ntakukata walai tumawabeba walai ngoma mbili zinadai nikimada sema high kwa wavuva na rai
Wa bebe, skilo, wa bebe waskia Wa bebe, skilo, wa bebe waskia Wa bebe, skilo, wa bebe waskia Wa bebe, skilo, wa bebe waskia
Madi kwenye track Bahana the council Mahita tunaleta Nikufunika na
DJ Blessing in the mix
Baraka zinajaja Mahita wanabonga Na bado show zinashonga Refarini mwenyezi Asha kuliza Yomana mina pendona Mistari zikotamuka Ni vitu ngapi mtani meona kabla kaja iba Jani lisota Poa nijue jajali niona Bacha sahi blogs ina bonga
Madi kwenye track
Kererembe
Bahana the council
Kererembe
Maheta tunaleta
Kererembe
Nikufunika na
Kererembe
Nikiwa na jaja
Kererembe
Baraka zinajaja
Kererembe
Maheta wanabonga
Kererembe
Na bado show zinashona
Kererembe
Garage normal Ainaga signboard, mekaniki mnoma huwa kwa kichoro choro Mungu ni noma, na jisifu Aki kubariki wacha joku
na wakulowa
panda na yo, panda yeah Panda na yo girl, panda yeah Panda yeah Let me see you switch it up and Just shuka na yo Shuka na yo girl Shuka na yo Shuka na yo girl, roll it down baby Yeah.
shuka, shuka na yo gal. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo gal, roll it up, baby. Panda na yo, panda yeah. Panda na yo gal, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo gal. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo gal, roll it up, girl. Just panda, soggies, panda, leggies, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ifish, panda, malisa, panda, umisa, panda, tekitesa, panda, telesisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. And dem a dedica dem wish dem fi on. Ka bad gal inna the place, yeah, fire. Double 01. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, 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 sugar na yo. Sugar, 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 sugar na yo. Sugar na yo, girl, girl, girl.
Choro, 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 choro.
DJ Blessing.
Winnie, winnie, wanna, your love, they do me one time. Oh my, I'ma get it, mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say I'm winnie, winnie, wanna, your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love don't get shame, no matter the case, my music give me bass, my sweet, sweet bass, so my love don't get shame,
every night, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I day
by your side for me, make you fall for me,
oh yeah. Choro, 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 choro.
Break it down for me, homeboy.
In the mix.
All the time you come with the shiva. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I'm gonna fight like John Cena. Atakama ni kiongo vusina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, oh, baby. Vitu, oh, baby. So take it slow, napo wine.
Jaja, yo puti jaja.
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the quick quick baby quick quick come to back your essay messy messy zamen dani na rungu go ready ki pepepe. Keep it, pepe. Ooh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainbow from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh baby.
Mchana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Chana kwa siku,
oh baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take it slow, napo wine. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
kuchumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa. Tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule patapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana.
DJ Blessing in the mix.
Hakuna marama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Mi mweza kuna weza kakupenda sikatai. Kweli don't shazama usinipige kipapai. Miyapo kwako shabwaga moya usiurahai. Kweli ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Call me on my phone and I kuja gitu. Nataka kuja gitu. Anajua napika gavi tu special. Special for you too. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is ya. Two time. I put up my money. You nitaga nigo bebe ubembechu. But you, you know I like it. Nitaga tuendeshe utembeka migu. You know I like it. Nitaga nigo bebe ubembechu. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
103.5 Homeboys Radio. DJ Blessing in the mix.
Down for me, homeboy.
Yeah. My judge, me kama mimi napenda Missy Chezi. Nataka mapenzi, Missy angali mapesa ama penzi. Nataka my baby, nitoke hapa nitakwenda wapi wapi. Mapenzi yangu na wewe, I'm happy happy. You make me go down katikati. You make me sing oh laddy daddy.
Si mama inoka John Cope tuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa. Puta, puta. Napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niku bebe ubembechu. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembeka migu. You know I like it. Nitaka niku bebe ubembechu. But you, you know I like it. I give you everything when I do my things with you.
Jali wa ila
big bang, 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 bamboo. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane, yate. Kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, yate. Kwandane, na baki ndane kwandane.
Hey, tuna step na ti inakam. Tuna left na fia nakam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tupi gonga. Nyoni pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani. Tuna taka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwandane. Hey, yate. Kwandane, na baki ndane, kwandane, eh, yat. Kwandane, na baki ndane, kwandane.
Neza isha, kwevo itisha. Tukiwashe, kikichatisha. Kuguza, tezi ivisha. Bebisha, unanimaliza. Masharungu, lonchizishe. Napenda umbo, na kufurisha. Mezi tisa, endopimishe. Kushibishwa, kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane, kwandane, eh, yate. Kwandane, na baki ndane, kwandane, eh.
So biggie biggie control,
pull it,
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 so biggie biggie control,
pull
it, simamisha, weka kando, hii naikula kama hongo, haka kadogo, haka kanono, kana kaka kamepigwa popo.
Wapi pamiti ya kubeba hii mzigo? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, bomba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatat, piga ua, hapana tambua. Sukumandani kama ya nasumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku, tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Atele mwede Nicky Rice na masterpiece.
So biggie biggie control. 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 Nicky balance your right, your left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gonna do if I touch you there? Truth I'm a dare, sit us on my hair. 1 foot forward, Johnny Walker, talk a sin city Gamora. Suicide bomber, vina vunja my bomb. Fanya justice, had your weak and you run. Niko wanted not by CID. Na maanti wale wakilima. Ni nasifa, ni kijiti kile ngori. Majima, jiba sikainama. Fanya ibada, masa kusaba. Chafua rada, kuna mbaya utakipata. Steamingi kaprosha kuka 24 hour economy atufunduka. So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control. So biggie biggie control.
I want your boy with the ghetto loving. It's not here that you say you be wanting. Need a Kenyan, need a Kenyan. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with the love situezi. Niko stenji kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tuki cheesy. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flapwa wa wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu.
unashika nina sama tumatutu Karibia chapter na nipige mama Zungushia wandon, zungushia wa Zungushia wandon, zungushia wa Zungushia wandon, zungushia wa Zungushia wandon, zungushia wa
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha
In the mix, in the mix
Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba Hao binadamu walinipa wiki
1, 2, 3, 5 Homeboys Radio
Sasa inapita miaka bado wanasubiri Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Si kelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Si kelele ni maombi Ni maombi Hoya, hoya, hoya
DJ Blessing in the mix
Na mikono nitainua Magoti nipige Niweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu Kazi ya Mungu haina makosa Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa Kazi ya Mungu kweli haina makosa Ningekuwa binadamu wanatoa ningekosa Sio juju ni maombi Ni maombi Si kelele ni maombi Ni maombi Sio juju ni maombi Ni maombi Si kelele ni maombi Ni maombi
Nikiwindi mabebe Jipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka
Jani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama vita Suruali pare vyatu kule Silale lale kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Jotu kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king agiza tutaletewa Kiwa queen kwenye yoto tapepewa Yongeze diongeze nisha nogewa Napenda kuyumba yumba nishalewa
Asema baby ya pokat baby ya pokat Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pokat, baby ya pokat Ata jambazi suguri na pigaga saluti Stop,
twende taratibu kama unasinzia
Yumba, yumba
Kiwa kalibu unakumbatia
Yumba, yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba,
anase
Yumba,
liye karibu unakamatia
Yumba,
anase
Yumba,
unananana
Funga funga mishkaki Funga na opaki, rumba taki taki, lore gumba happy Yumba juu, yumba chini, yumba kati kati Yumba yumba mwili kama umeregea nati Samani nambo na yopigia haipatikani Umepotea uliza Google takupada mani Kama unachuki ota mba wapayangani Aupasue aldi wingie ukaendani Bado na wagongea ngongo, na kumalia mchongo Na shushia vigongo, mefaria usongo Goma ngoma msondo, uongo Anajua Mungu mwenye mbiku aldi na udongo Zenga sema sema agosha mpera mpera Na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
tuli Asema pepia poka Baby ya pokat Ata mabubu wanatoaga sauti Baby ya pokat Baby ya pokat Ata jambazi sugu inapigaga sauti Stop
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
Kiwa kalibu unakumbatia
Yumba
Nimepata kesho nimekosa Kazi ya mola haina makosa Uyu kampa boda mwingine berosa Vuta subira ngoja Mungu ya kutosa Majungu mafiti na nana Sigeuze changamoto Maneno mwachia minanana Dawa ya moto ni moto Unanana Wapo wala sema konde atapotea
Konde atapotea
Yembe kati ya gia chombo hiyo inapepea
Chombo inapepea
Mini nakula kwa jasho Nipatacho naridhika Nasubiri kesho, zamu yangu itafika Nena wambie,
I destroy, I destroy, I destroy Hapa nilipo kesho na kusijoy
Wenako wana kuchukia, nena umepanga kukubania Istoshi wao ni matajiri, usijari wetu mia kuwa kiri Sinaga sifa za kujisifu najua Kila kukicha kwa Mungu naomba dua
mawazo nazidisha ili nizidi kuswa. Wakinifunika kesho nitawana wana.
Imeweza, imeweza na kakienda basi enda na. Imeweza, imeweza na ukibebwa basi bebwa na.
Pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
Pick it down. Pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
You can be my baby mama. When I take your class, we can chill for the summer. Your body language, tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flats on me, chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life.
Party after party, party after party, party after party, after party after party, party after party, party after party, party after party, after party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Belly can't fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come through, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with the crew.
top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Baspastio kamara maringo mi upenda chapa na tarimo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
anapenda kuziwa shaka kuna kiroma penye kamebeba duda kana nikoroka pastanganga za sadaka tapeleka kwake sister sunday sare mapara kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
bas bas jo kamara maringo mi upenda chapa na tarimo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
kiko kinenge na misi brayo anika kinembe noni meze na yo baby shota na kuapa madapo kwela ni mahaka mikumeza inayo cover the face destroy the base kama talis and gives us straight ama the base na mwago taste mali kwa mali kiwandi base
Bas bas jo kamara maringo mi upenda chapa na tarimo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da
Kingale, ama shashamane Vijiti, ama ni majane Kamna mamu, nita magarange Mange uso metepo, nita zamandane
Digi digi, madogo dhane, o digi da Digi digi, madogo dhane, o digi da Digi digi, madogo dhane, o digi da Arufo kama shale, ziki na isko mimina Digi digi, madogo dhane, o digi da Digi digi, madogo dhane, o digi da Digi digi, madogo dhane, o digi da Arufo kama shale, ziki na isko mimina
Kilalo, aki kinge uske jana Kichapo aki kinge mkishada Kibao ama kijake taska Kinyaru kwanza kiban kirasta Kudyo na kichingri siti mushi na firimbi Nina mbugi na siringi nina dugi ya shilingi Komedubo na kiingi kanimlina we machiti Anazoza kama chiti zikibondia pigwe miti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza ama ugong na kada Kishisha ama abong idada Kirungu adi abeng kitanda
Digi digi madogo dhane odigi da Digi digi madogo dhane odigi da Digi digi madogo dhane odigi da Arufo kama shale ziki na isko mimina Digi digi madogo dhane o digi da Digi digi madogo dhane o digi da Digi digi madogo dhane o digi da Arufo kama shale ziki na isko mimina Odi wa mburanga ni mekam na mandom Nizi tere ni nasete zime toka ngong Kinga wako wezi mpata mimi kasada
DJ Blessing in the mix
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko
jam, ah.
Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram. Izi dito tuna zete zina karam. Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram. Izi dito tuna zete zina karam.
Pibamboko kushodo loko nyoto. Ako shopo lotion mapu nyeto. Itapoko mashada gani mendo. Unangawa maldam ni kani dento. Nazemi niani nangubu bila njugu. Unashtuka na utadosho na kirungu. Geusleku inamecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma analtundu. Toka green ni na jabani kuchomni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho. Nikudarue before, nikuzamue dufo. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo iva kimali adiwisha mbeomo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo sio sidong. Ini sidonyo iva kimali adiwisha mbeomo. Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria, shika, bicho, teni Maria, assalamu alaikum ni petu waria, kwani walibora ni keno Maria, atikicho, bicho, niko na kizia, fisho, tisho, kujazilia mwaka maji na kunyenyezia niko shaka bangi ya kupaliliwa ati oi chorea oi kani magowe riso ni romtaka ati romtaka kani kadonye ni romtaka ati romtaka kani kaponye ni romtaka ati romtaka kila mtu tuende match ati match kila mtu tuende match ati match.
Ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Juu sinwa zingba, tusikia tunagabaha. Juu kani jing, zimeshika mara kadha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime na tamani chana.
Aae, kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Aae, ya dhyanga.
Injili yangu inapingwa sana.
Aae, napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga.
Shikisha na kawada na zima.
nirieti kivile zimenasana na iza shasha ni mange uswa na washana juu niko kire na unafiga chora saba niko shika na washa tu mangale nikashike kana figa nikadare chaki vile kamebeba imevima ndani nadai kukatika ndio chumela lendani nakalikunda nina shikisha majani nakana tuta minta piga tu makali apigo rudi hadi atoke uyo chali kakofiti kamebeba tu asali
chumba kitu hadi to sauti ya mnyambo
anointed from above it's gonna be DJ Blessing
Niko kajong na shikisha na kawadana Zimirieti kivile zimenasana Na iza shasha ni mange uswa na washana Juniko kire na unaf... Shikisha na kawadana Zimirieti kivile zimenasana Na iza shasha ni mange uswa na washana Juniko kire na unafiga chora saba Nikushika na washa tu mangale Nikashike kana figa nikadare Chaki vile kamebeba imevima ndani Nadai kukatika ndio chumela lendani Nakalikunda nina shikisha majani Nakana tuta minta piga tu makali Shikisha na kawadana Zimirieti kivile zimenasana Na iza shasha ni mange uswa na washana Juniko kire na unafiga chora saba Niko shika na washa tu mangale Nika shike kana figa nikadare Chaki vile kamebeba imevima ndani Nadai kukatika ndio chumela lendani Nakalikunda nina shikisha majani Nakana tuta minta piga tu makali Apigo rudi hadi atoke uyo chali Kakofiti kamebeba tu asali
Chumba kitu hadi to sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo
PGP, akiwa line and pin Brr. Akiwa line and pin Brr. Akiwa line and pin Brr.
Sauti ya mnyambo
Kimba na nikitimba siti na vimba Basu wa kinga shipa la simba Mayoyo seke beki na echeza winga Fnye kama unajikunja basi deni kufirimba
I like your body juu inani kama go Ani tuka msi ata basi unge ni tanjo Unavyo itingisha hido ile ligiso Na nakapiria misi kahidi si easy go Noko kinafo kuna akili akili Oh nakanafo tete mamwili mamwili Kimba shoti tano mara mili mili Siti wana spend all is mili mili
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Sauti ya mnyambo
PGP, akiwa line and pin Akiwa line and pin Akiwa line and pin
Sauti ya
mnyambo Mavo on the beat
Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2 Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba Abdala ina direso Seriani ya 2x2 Sheriani ya 2x2x2x2x2x2 Sheriani ya 2x2
Acha wa kama wili kama akianoa Kama meno mwaya hii ni tangoa Anipeka kwenye throat alafu haana koho Enabini lete poti jugalu na kweta Piga magote unapakuni ya budo Akule bambu ki African bantu Naipiga tempo ile ya sindi sanyo Sini ite jina jalmi siku faha Iko titan tuto wata veta Na kamna kiti jula zima uta hema Utatangaza hila zima uta sema hini 2x2 kupiga na kuenda
Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2 Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba Abdala ina direso Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2x2x2x2 Seriani ya 2x2
Okay, susi njotika kam denge
sindenga Homeboy, boy, boy, boy
Offlet na wakunyo kama fanta na manjusi Wamebeba makunyoles kama kanda Nada mnyonyo na ipo volcano Mini janjes na natoka islandu Nikiwa rima nilikuanga chopi mao by tune Divide miguza teacher after teo Kama sansesu nidandie Iyo ndina niko idha ya kuitandika Muguruma kama nduthi nikijotika Nispodu iyo ponge ina utam
Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2 Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba Abdala ina direso Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x
Baki heru wengi na dodo Boko winki mteke wiki gizani Pige miti titi titi Piki kikikiti pinji linki mitini Kingi kingi zigi zigi mitini Mingi mini piki 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 pongi jeki dogi kashoti Piga koki
Chain ori ori niko kori kori Fuko pori pori ndio nimejaza kama kori Ame shika kutu siya naka fori fori Shika tori tori chezia doli doli Teka msupa ana mabui bui Unastuka nimekuteka na unijui jui Unataka stingo flani za magui gui Kauna swara kuja area nina chui chui
Inauma, but itabidu zoe
Nasema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Cheke, see the rao chapa na nina tao See the rao chapa na nina tao See the rao chapa na nina tao See the rao chapa na nina tao
Nakata wapani, niji fraili bajo si jamanga mi Nikuriri mani ki ibamale Nikiriri mana balas nangale Piga diva dimba kitambi ya bale Juma kikuji pakidani na male Na sita 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 ni na makagari Iza mefuti sita kifuwa dangari Kitanka kegi dadi jam na kunywa Ni tam tam cheki half sam kunywa Kahanjam kakikami na kiuwa Bongi small kama shimo ya mabua
Odi wa muranga wanadai niwe wao Mademo na wanyorosha kwanza kwao Ikusi zao ni misi tutu kaza mao Na jeki zao zimesaka kama toche zao Na hivi ndo mingi ya state town na kajaba Na hivi ndo micheza longo na wamadha Shosho manguru anadaji kawada Na zake zimeshika asha meza kajaba
Nasema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Sema damn digi digi mene team weekendi Come hivi hivi tuji kill vi deadly Chake Sitha rao chapa na nina tao Sitha rao chapa na nina tao See that out, chapa na nina tao See that out, chapa
Can you go show the mode? Aye, nya 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 Bianga, ganga, banga Aye, nya nya GT, kiss, ting, jing, big G Aye, nya 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 nya, nya nya, nya nya Aye, nya nya Banga, aye, nyonya GT, kiss, ting, jing, big G Aye, nyonya, 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 nyonya Aye, nyonya
Napenda joma duya na maflivwa nyongi Mina thirsty ya makali na magura za bobo Na wachanganya kila mina kashenki dogo Shanti bobo, shanti mtamu koko Chest bobo, ras joki tam kilolo Weni pate makene na nikichomo wadikonyo Na roga nimebonda storytelling Johnny after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta Ningori na waroga nikidani ya chopa Manukato timba sporti na wapigi ya topa Check it, na ficha ngori daba sunda kwa kucha Na kapeleka mdogo na kajaba aluta
Kani go show the mode Aye, nyonya Bianga, kanga, banga Aye, nyonya
Kiss, kiss, ting, jing,
big G Aye, nyonya Nyonya, nyonya, nyonya Aye, nyonya
Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Najusi jali ya tarangi minakimba Bado gari ni gari kwa dereva Niki
niki chapa ni chapa nga jodina chapa ni chapa nga jodina na niki chapa ni chapa nga jodina chapa ni chapa nga jodina
tekina nana ni nani otero tekida nada ndia kambie pero kani kus nataka kambie shiro na shiro ana di shwana ma shiro digi dia wana rozi kishikanga changa wana
sijali atarangi mirakimba barukari ni gari kwa dereva na sijali atarangi mirakimba barukari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jodina
kapiga ringa limalima piga mimba chimba kimba pima vimba vimba lima simba zima simba ringa bomba vimba dinga mzinga kinda dinda wakupinga vanga manga chada nyanyandaka uneza lamba bamba bausaka chimba chimba zika banana
na nisijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva na nisijali ya tarangi minakimba bado gari ni gari kwa dereva nikichapa ni chapanga jodina chapa ni chapanga jodina
Minimangana kupea ball na kutoka unalipatana mafake base na mogoka script baba reta tujue kumedhoka sikia sasa best place yenye nimetoka kerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido ekoko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na dhimo nikiwa ombido muta dendero nikuwa na katia bibi ya onjibo Fake base na mogoka script baba reta tujue kumedhoka sikia sasa best place yenye nimetoka kerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido kerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido ekoko koriko hivyo ndo nipata nikiwa adhimo nikiwa ombido muta dendero nikuwa na katia bibi ya onjivo Kerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido ekoko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na dhimo nikiwa ombido muta dendero nikuwa na katia bibi ya onjivo wa querido Fake base na mogoka script baba reta tujue kumedhoka sikia sasa best place yenye nimetoka kerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido ekoko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na dhimo nikiwa ombido muta dendero nikuwa na katia bibi ya onjivo wa querido
Niki kushkush, Mary Jane Benye kina bom bom dani ya brain Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jito nyanya na bando tuazifunga C420 na daily zimerunda Mindo peri na uza halirunda Zile konki mateke ni ya punda
Njwanga njwanga kona kona ntole Apa chezea tona dole Shika kongi ndo uchorea kwa vengole Ita totondo wa kujie stingo donye Kana shada kujie njo kingoe Nimperungu wa dia chachishe na ndore Masotu zako kwa bedi kwanza ukinipepeta Nipuroge turi vile miroge githinga Nikio ya muna uliza
Wakerido hivyo ndo woni ita nikiwa ombido Ekoko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na dhimo Nikiwa ombido Muta dendero nikuwa na katia bibi ya onjivo
I don't check my energy I don't get time for no enemy Dori pepo aleto mi Nothing with person never see I'm a nothing with person never see Forget it, I say fashion
be soon expected. Check out what body I check. I take out to the person. Check, 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 check. I'm in the answer, then yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though who now knows they are special. Anybody, we no want to search it. Anybody, we no the body. I can't talk to you, I can't talk to you. Go back to bed, bed, I can't talk to you. You want your bed, you never walk. Should I be cause myself, I never talk. I look you, they laugh, you go. I know say the time go come, mama, I know say the time go come. When you look go fit the light, oh ma. Oh ma, life got a python. Whether you like or not, go back to me, you best get it go pass. So yeah, keep me jack on go. Anybody, we no want to search it. Take out to the person. Check, 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 check. I'm in the answer, then yes, sir. Then I'm in the answer, yes, sir. Respect is reciprocal, even though who now knows they are special. Anybody, we no want to search you. Anybody, we no the
body. Take it down for me, homeboy. Boy.
I can't sort it, I can't sort it. Go back to belly, belly, I can't sort it.
Catapult of you. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do. But my baby anytime when you need me come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. But my baby my shawty, you the kid. My baby
say you there for me as I there for you. Baby, say you there for me as I there for you. Oh, no, no.
Yeah, waiting me down, nothing I can't do. But my baby anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. But my baby my shawty, you the my baby,
what you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And that's the reason they be hating on you, baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be your king, you be my real earnest. Shut up at the girl, damn, you are the flawless.
Baby, say you there for me as I there for you. Baby, say you there for me. I'm there for you. Oh no no. Yo boy from there.
Enomix. Nimetoka kwa single, natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya maningo. Nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye ama tani tenda kama ukile niya.
Spice Music
Enomix. Nimetoka kwa single, natafuta mrembo. Toka Mombasa, Nairobi, Susumila, fanya maningo. Nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye ama tani tenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona
bwana usiwe na shishi au sepe tuwe ma
kiwaona warembo warembo waguse upote wanapenda skendo skendo kama kina kote
kwetu wanapenda posi kuwa makini bora uwe na posi au officialini
yanini mikiki mikiki twapoteza muda sema vipi tamiliki mrembo huda
wapatu wa waminiki shahidi buda nilimpendaga kibibi akanichuja
nataka warembo wa Mombasa warembo wa Mombasa warembo wa Mombasa Nairobi pia
ungesubiri kwa sasa subiri kwa sasa subiri kwa sasa unanisikia
nataka warembo wa Mombasa warembo wa Mombasa warembo wa Mombasa Nairobi pia
ungesubiri kwa sasa subiri kwa sasa subiri kwa sasa unanisikia
bosi wako Diamond kamganda Tanasha na Beni Po naye Kwani Lisa Kanasa
nami nataka nipate kigori asinipige chini nikababa awe kama mdori ule wa bwana King
yeah baba
acha masiara lava unayumba yumba kuna kina Kajala Hamisa Mobeto na Tunda
wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania ilimtaka Irini Woya eti akasema kawaiwa ya nini mikiki mikiki twapoteza muda nisaidie rafiki na sagabuja
wapatu wa waminiki shahidi buda nilimpendaga kibibi akanichuja
gonna be the one DJ Blessing.